Robin, I'm in it on a flavor record.
Mapenzi soko feki feki yo. When you charge in Johnny, just a bit below. To catch an unkind and messy with a butter. Ah, mpira na kubeti beti yo. Kufura ukili wa chengi yo. Kama chengi wanavyo misi samata. Na utama mapenzi kuzoe yana. Wekurwa midoto tunafanana. Sijeleta michosho tukachoshana mana. Ukani acha kabisa ikawa kiama. Mapenzi ya vita kuumizana. Siyewezi kabisa nitapoteana mama. Unafanya jema kuwakosa. Baby, hauna sababu ya kunitosa. Kwani au ndo mepata kukukosha, baby. Toto livyo sema kuvikosa. Yani, pesa shilingi kwa vivocha. Tena, nimesha panga kukuposa, baby.
Ukiondoka ntakumisi, 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 baby. Ukiondoka ntakumisi, yeah. Your love is killing, killing, killing me, yeah. It's killing me, yeah. Yeah.
Oh, na, na, na. Oh, me,
yeah.
Oh, na, na, na.
Tulivo shibana, usilete hasama. Miti ID wezeze, njo unibembeleze. Roho inasonona, usinipe mitama. Kwa buti la jeje, mweleka niteleze.
Oh baby, baby, don't leave me, eh. I wanna spend my life with you, you. You.
Unafanya jema kuwakosa. Oh baby, hauna sababu ya kunitosa. Kwani umepata kukukosha, baby. Hey, yeah, yeah. Vyoto levo sema kuvikosa. Yani, pesa shilingi kwa vivocha. Tena, nimesha panga kukuposa, baby.
Ukendoka kukumisi. Kukumisi. Kukumisi.
Crazy. Your love is killing.
Master Mix Boy.
Fabulous Records.